for he is my Savior. I'll walk with Jesus together. We'll be walking in that city of gold. God has raised him so that I might be risen, and he's preparing my place in that city with care. And I just praise him, my sins are forgiven, and it's for certain that someday I'll be there. And I will walk with Jesus forever. I will talk to Jesus, for he is my Savior. I'll walk with Jesus together. We'll be walking in that city of gold. Yes, I will walk with Jesus forever. I will talk to Jesus, for he is my Savior. I'll walk with Jesus together. We'll be walking in that city of gold. We'll be walking in that city of gold. We'll be walking in that city of gold.
Radio Tigerberg isayine umqathango onyanzeliswa liqumrhu lezikhalazo kwezosasazo kweli loMzantsi Afrika. Phantsi kwalo mqathango sibophelelekile ukuba sinike iindaba eziqinisekileyo, imiyalezo eyamkelekileyo neentlelo ezingalumeziyo ezindlebeni zabantwana noluntu jikelele. Ukuba ucinga ukuba asiphili siphuhlise le miqathango, wamkelekile ukuba wazise iqumrhu lezikhalazo kwezosasazo eMzantsi Afrika. Zisa nasiphi isikhalazo ngokubhalela kule dilesi: Broadcasting Complaints Commission of South Africa, P.O. Box 412365, Craig Hall 2024, okanye uthumele ifeksi kule nombolo ilandelayo: 011-326-3197. Okanye uthumele i-email ku bccsa@napsa.co.za. Konke ngonobumba abancinane. Ukuba ufuna ulwazi oluphangaleleyo, nceda undwendwele ku www.bccsa.co.za ngonobumba abancinane.
Do you like what you hear on this station? If not, or if you have any complaints about the program content of Radio Tigerberg, talk to us. Do you believe that Radio Tigerberg is not complying with its license conditions? You can inform us by writing to Naomi Engelbrecht within 60 days of the broadcast on which your complaint is based. You can post the complaint to Radio Tigerberg, Private Bag 4321, Tiger Valley, or fax to 021-911-3810. Or phone us on 0861-104-104. That's Radio Tigerberg, Private Bag 4321, Tiger Valley. Or fax to 021-911-3810. Or phone us on 0861-104-104. We will reply to your complaints in writing within 3 days of receipt of your complaint. If you are not satisfied with our answer, you can email your complaint to the Compliance Unit of the Independent Communication Authority of South Africa. Send your email to consumer@icasa.org.za or fax to 012-568-3444.
Alright, manjaba tell to bagem pula puli duk bully se ekaya, bully se kuyum pula pulo sem sebenzini, zindeleni, kwindanginda wid pula puleni kuzo, ikamalam dung suwa piwe, ifaniam gukweya, mangok suga gen suga le, etuang dabakaz, mpula puli, ape inoba so ndivan, jiba, said the same little way, and sanji, we are so honored, sikelele kaga kuluka kuluka kulu, and sanji, ikestia tu ezos palela, irrevival yetu, is someone that I hold in high regard, diayaz guti na wempula puli ape kaya, u excited. Masale nukunye kempula puli kile nkubo itike kingdom matters kute kubete kintimbi yeshumi elnesbini. Kati kempula puli nga inga lenye yengkubo paku WhatsApp 072-774-2798 ukati kena pe mga beni nza kvulela later on uke ungokole kinye na hati 021-911-3822 number yetu keleyo ya lapa studio. Kati kempula puli utati nakubikanga kwa zibako wena mtlanje tia mkolisela kakulu kota kepangu basi kubeke kenje tia funi ndo banazi bandihleli na banabanye sebeyazi it's a mess pa ku status sika WhatsApp na ku Facebook abanye ke inkosi yami mhlamba bayibonanga bakayiboni okanye abekho ku WhatsApp ndizacela tata uthathe lithuba nje ubulise kumphulaphula andisafuni nokuintroduce ngoku kami ngeke ngabe ngathi ndiyamqhatha umphulaphula xa ndisithi ndihleli nabani ndizacela tata ubulise kubaphulaphula
1 2
amen iyasebenza tata
mandibulise kubaphulaphuli bonke baka radio Tiger Bag ebusuku namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu wase Nazareth.
Amen.
Sibulelo somandla usenzele inxeba yokuba sikwazi ukuxhumana ngomoya nokuba singabonani ngamehlo. I-connection yethu it is about ukudibana ngokwasemoyeni. UThixo makanisikelele kule mizuzu imbalwa sizawuthetha ngelizwi likaThixo. Ngalo kalomzuzu sibulele nalomnyango uvulweyo ukuba edakale abantu usisi wethu osenzelele inceba yokuba kuphiliswe abantu ngomoya nobusendlini nobusendleleni nobusemsebenzini inamandla lonto ngoba izinto sizidownloada ngokomoya zi manifeste ke ngokemva kuba sizidownloadile.
Yes, Lord.
Andizuthatha thuba lide lo uthethayo nguArchbishop Mqanza ose World Harvest Christian Ministries. Ndilapha ke njengesitsha yeke into yobishop noArchbishop nodokotela kodwa ndilapha njengesitsha aphakele kuso uThixo ukuba abantu ngobu busuku banamhlanje nebe belale bengatshanga nebe bengazi bazavuka benantoni ngoba siluhlango olungumangaliso siyakhahlelwa kodwa sigqitshwa siyahlakazwa kodwa sibikho confused izinto ezibetha thina siluhlango luyingxaki ngoba sinomkhwa wokuthi noba sibethwe sawa phansi xa ephinde jongo sibethileyo sesiphinde semangenyawo ukuwa kwethu phansi ayisiphelisi loo nto kodwa the longer we stay on the floor the dangerous we become ngenxa yamandla kaThixo siphakama nawo makhe ndimeke
amen Nkosi kakhulu tata siyabulela mphulaphuli mandikwazise le nto uba utata uyarhayela ke umbona nje mbezawushumayela ungayepha kufacebook page yethu radio tiger bag isixhosa siza kube silive phayana ke mphulaphuli andifuni ukutata udiniyo imini yakhe ibinde andifuni uba sibe siyitsala mphulaphuli masiye engomeni emva kwale ngoma ndizawubamba nje ababulisayo sibe sesisiya ezwini uba uyayiqonda uba kukho umntu ofuneka iphulaphuli mphulaphuli send that person a message aphulaphula uradio tiger bag fowunela lo mntu lowo umceba uthixo unedinga naye namhlanje ebusuku nangumfundisi uAndile kaMajola esithi yena ndiyakuthi
Agutilo a ele, agutilo a ele.
Manje ke pa umfundisi uAndile kaMajola esithi ke yena ke ndiyakuthi ndakudinwa sithathile ke mphulaphulo wasibeka phakathi kumkhono emva kwensimbi yeshumi mphulaphulo Radio Tiger Pack isikhululo esivakalisa uKristu isikhululo esinomehluko kanti ke mphulaphulo uyaqonda nayo into kuba asiyenzi into yoqhuba thina apha singakhange sithandaze ndiyacela kuba ukhona ekhaya sithandaze sonke Thixo wethu namandla ebusuku nje Thixo wethu odume ngokulunga silapha ke Nkosi uNkulunkulu wethu namandla onke singabantwana bakho abanye uNkulunkulu bamamele kwimvaba ngemvaba nendawo ngendawo ezohlukaneyo Thixo wethu namandla abanye moyo oyingcwele bamamele kwindawo ezohlukeneyo emotionally and spiritually ndiyathandaza ke Thixo wethu namandla that tonight ezilizwi lakho liza kuwa phezukwethu uNkulunkulu wethu namandla onke ngomntwana wakho omkhethileyo namhlanje ebusuku. Ndiyathandaza moya engcwele that elo lizwi zelifike moya engcwele lenze umohluko ezimpilweni zabantwana bakho, zelifike moya engcwele lidala utshintsho ezinhliziyweni zabantwana bakho. Athi umbhali wasewisile ubuncoko bakho masibuve lakutshilwa izwi lakho. Thixo wethu namandla onke ebusuku siyathandaza ukuthi uNkulunkulu wethu namandla onke lakuthetha izwi lakho moya engcwele, singaphinde sifane nakuqala. Thixo wethu odume ngokulunga, lithi izwi lakho xa ababini bebathathu behlangene ngezwi lakho nangegama lakho, wena ukhona ngowenani phakathi kwabo. Nkulunkulu wethu namandla, may this word be a life changing word. Thixo wethu namandla onke, may this word bring about anything edingwa ngumphulaphuli, anything edingekayo spiritually, anything edingekayo physically. Thixo wethu namandla onke, sikwethembile ke Nkosi, ngoba lithi izwi lakho abathembele kuwe banjengentaba yasezayona yoninge nakushukunyiswa. Lithi izwi lakho abathembele kuwe abasayi kudaniswa. Sincede ke moyengcwele namhlanje ebusuku egameni likaYesu. Siyakholelwa uNkulunkulu wethu namandla ekuthetheni kwakho nasekwenzeni kwakho. Ubuyazi le mini ngoba kuwe there is no mistake, there is no surprise. Thixo wethu namandla onke, Nkosi moyengcwele, even ngotata wethu okhoyo namhlanje estudio ozasikhonza ngelizwi egameni likaYesu. Amen. Right, Tegabek 104 FM is coolest nomehluko. Sikhulule siphile uKristu, sikhulule sivakalisa uKristu. Uthi umphulaphuli molweni basasazi bam ngegama elihle likaYesu. Sihleli nani kwalanga kwamaXhoseni. Sinithanda kakhulu. Ndimusiya enkosi kakhulu Butsiya. Sikugqibele kudala siya kwamkela enqubeni. Yabomba njengamakhutata namhlanje abantu bakalanga bayabuya namhlanje bavile ba kukhutata namhlanje studio. Uthi umphulaphuli, ndiyabulisa nkosazana nakwinceku kaThixo ngegama likaYesu Kristu. Ndikhona kule nhlangano yendaba zobukumkani. Ndilinde ngomonde siwa sekuzowa izwi Nkosi yam, ndilungile lizondinceda. Ngumama uMpompo kwalanga, Nkosi kakhulu mama. Molweni siwa noBishop, ndilindile ngomonde nam kwalanga, ndiyabhalisa hayi kuzovutha umlilo apho. Nkosi ngomthandazo, ngumama ukona. Nkosi mama ukona, bekukuhle mani unibona abaphulaphuli izwi lekhaya elitsha. Ndifuna nje udlula kuloo ndawo, Thixo asigcinele nani ngabaphulaphuli anomeleze. Molweni studio, ndihleli nawe siwa, ndilinde loo ncoko phakathi kwakho noBishop. Amnandi sisingomgqibelo enkonzweni, kusesinombango kwalanga. Nkosi mama, Nkosi kusikelele. Thomnye siyabulisa sisi ngegama leNkosi Yesu, sibulisa notata wethu ngegama likaYesu. Hleli silindele ukuthetha kaThixo. Ngumama uMbekushe, Nkosi kakhulu mama, Nkosi kusikelele. Amen. Ndiyabulisa ngale njikalanga egameni leNkosi. Sonke mntase nguVovo eKosovo. Bekumnandi izolo emvuselweni ekhaya elitsha eRadio Tigerberg. Ndikapkap ngenxaka bawo. Thank you Jesus. Nkosi kakhulu umphulaphuli. Manibambe nje abaphulaphuli babili apha molule ekhaya.
Mayibongwe mphathi yendwendwe lakho studio esiphila uKristu.
Amen, amen, amen.
Ndikhona ndimamele ngomonde kuyenza mbika.
Amen. Nkosi kakhulu ke Bhutileya, Nkosi kusikelele.
Alright
ke, siyabulela mani. Bamba omnye molweni ekhaya.
Halo Siba, unjani ntombazana?
Ndiyaphila mama, kuhle, kunjani kuwe?
Iphilile, khasibonani izolo. Ndikubonile kukhawona kaundazi na ndiyakwazi.
Hey, hey mama, ndiyaxolisa izinto zivesike zibe ninzi kodwa uyayazi uba ndinithanda nonke. Right ke mama, Inkosi kakhulu, Inkosi ikusikelele. Right mphulaphula, andifuni ke siwaste ixesha ngoba ke siyaleqa, sinqwene into ubutata noko afumane ixesha lokuphumla. Yho, iimessages zindixakile. Kuyabuliswa, kubulisa utata Bishop ngunomsikelelo ecaleni eWest Bank. Ungenile uFezi weQengeba Magoloti, Inkosi kakhulu. Uthomnye, ndiyabulisa sisina kutata, ndilinde ukuthetha kaThixo. Ngumama uMsi eSamora. Thomnye mphulaphula, hallelujah is the highest praise. NguAndiswa eKhayelitsha, ndilinde izwi. Uthomnye, good evening siwa noBishop, Inkosi ngomthandazo. Nam ndikhona ngumama uMzondi siwa, ndiyabulisa ngegama likaYesu Kristu. Inkosi ngomthandazo onamandla, lapha kwalanga nginoluthando. Nkosi noluthando. Ndiyabona phazukiswa, ubulisa uBishop naye kwisikhulu esivakalisa uKristu. Sisizukiswa mdunyela ungenile. Uthi komnye ungumama uKhongolo eHarare. Mphulaphuli, zaphinda ndizifunde ezinye, masinike utata. Tatam, the floor is yours.
Maniphinde ke ndibulisa bonke abaphulaphuli bakaRadio Tigerberg ngobusuku banamhlanje. singalibasanga ke masithathe ilizwi ngoba lilo ilizwi ayibo buciko obuphilisayo.
Yes.
Lilo ilizwi athumbali libukhali lingaphezulu kwamakhela nhlangothi mbini ngobukhali.
Yes,
lihlaba lahlule phakathi komongo namathamo. Ligwebe ingcamango nengcingane. Izinto ezingazuphumelela ilizwi alivumi zithi qatha.
Hey.
Ngoba liyaziqhomfa izinto eza kukuhlukumeza. Ubone ungakwazi uzicinga kanti uThixo uzivale ngabomu. Masithatheke ilizwi elamisa imithi yaseLebanon. Yavuleka nolwandle lwavuleka. Ngeli lizwi andikhathali noba uphansi kwesiphini isimo kodwa lakuthethwa ilizwi. Uthi uDavide bathi xa babesifa abantu uYehova wathumela izwi lakhe labaphilisa. Sifunda kwincwadi yentshumayeli isahluko sesesithathu. Safunda ivesi elilodwa ivesi lika 7. Silifunda ke siliqala ngohlobo. Ukukrazula kunexesha lakho. Ukuthunga kunexesha lakho. Ukuthi cwaka kunexesha lakho. Amen.
Amen.
Mandenze umthandazo.
Amen.
Bawo nalizwi lakho mandinciphe ukuze kwande wena. Makuye lona ebantwini. Abanye bantshwizisa inyembezi. Abanye bacinga bangomso bazawuvuka badibanise nantoni. Abanye bathundi phoxile unyaka ka 2021 no 2022 dimqala ngemiphanga, dimqala ngemincwabo, dimqala ngokuphuma emisebenzini, dimqala ngokungafumani nezikolo zabantwana. Ndingabi nazo neschool fees, ndingabi nayo nebus fare. Kodwa namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu Christu ungumsombululi.
Hey.
Nakweyiphina imeko ehlasela umntu omdalileyo. Ndiyabulela, thatha indawo ngoKristu inkosi yethu Jesu. Amen.
Amen.
Baphulaphuli ndingazukwelula amazwi kaThixo. Ndithanda intoba xa sizawulala namhlanje simamele eli lizwi.
Amen.
Le ncwadi ibhalwe ingqondi.
Hey.
Le ngqondi ithe yakuhlola ngemehlo lesitshilelo ehlabathini. Emva koba izibonile izinto ezehlileyo. Yabhala lamazwi yathatha usiba yashicilela phansi. Ilibonile ithuba lezinto ezonakala sezikho. Yalibona ithuba lezinto ezithi bezisabukelwa zasuka zathi cwaka. Yakubona ukumoshakala kwabantu bebebukeka basuka behla nakwizinga lobuntu.
Hey.
Wathatha usiba wabhala phansi ngenxa yesiganeko ezehlileyo azijongileyo ebantwini. Ngoba lento ingumbhali ibhala emva kobi ukele zintoni ezihlayo. Yiyo lento ke lendoda ibhalayo namhlanje yenye yengcuba buchopho.
Hey.
Zelizwi likaThixo. Ithi ke kayibhala ithi lilodwa ixesha lokukhazuka.
Hey.
Lilodwa ixesha lokuthunga. Ndithanda ukuthi ke sihle phambi koba silitshile ngobunzulu sithi le nto ikukrazuka ndimangaliswa into yokokuba uthi lo mfo kaThixo lilodwa ixesha lokukrazula. Akathi lilodwa ixesha lesiphelo ngenxa yokukrazulwa. Uthi lilodwa ixesha. Ixesha ke baphulaphuli linale nto okuthiwa yi-time frame.
Hey.
Yonke into inikwa ixesha. Noko kuba ingazinyembezi zinexesha ezimiselwe lona ukuba kufuneka ziphume zawugqiba zime.
Yes.
Ndithanda ukusa umphulaphuli kwincwadi kaJohn ngemini uYesu efika phezu kwengcwaba likaLazaro.
Yeah.
Athi akufika bekhala abantu. IBhayibhile yami iveza intoba wabajoyina ekukhaleni ulilelwa uLazaro. Kodwa isimanga wayelile mane jongi watch yakhe ngoba ixesha lokulila lizawuphela. Ngoba ixesha lokulila aliko permanent. Ixesha lokuhlazuka aliko permanent. Ixesha lokuba kuthi cwaka aliko permanent. Walila, walila, wasuka wastopa, awujongi watch yakhe, wafumana sibali pheli ixesha lokulila, wathi nimbekephi. Ngoba ngoku kuzoqhubeka inyembezi. Kuzoqhubeka celebration ne testimony ngenxa into bebefile uvukile. Uthi ke lo mbhali apha, lilodwa ixesha lokuhlazulwa. Uyabona ke xa ukhazulwa into ungazi ucinga ba soziphinde ithungeke. Ucinga into kokuba sisiphelo njengoba ikhazulwa. And into endiyiqaphelayo kuThixo akaqali ngosithunga. Uqala ngokukrazula. Ayeke ukrazuke. Ndithetha mphulaphuli omnye ukrazukelwe ngumsebenzi. Omnye ukrazukelwe likamva lakhe. Omnye ukrazukelwe yiministry. Corona ibethe izinto zakrazuka. Okukrazuka ndithetha ngako ndicela sokuthatha spiritual. Asithethi ngokudabuka kwelapho kodwa ndithetha ngokudabuka kweconditions. Ukudabuka kwesituations in your life. Ukukrazuka kwemeko zejoy. Ukukrazuka kwayo yonke into ubukade ungqina ngayo bade babuza abantu ubukade ukhwaza phezulu sithi izinto ziyalunga kodwa kwafika isichingitshane esibethe abantu baphelwa imisebenzi nangoku kho bahlele ezindlini abanye bayeka ukuba zi-breadwinners ngoba nangona besaphila abantwana bazukwazi ukubheka ezikolweni ngoba akekho amacebo abanye kubonakalwe imizimba abanye bonakalelwe zintliziyo ngokubhujelwa ngabantu babo ndivumele ndithi mphulaphuli uthi lo mbhali wale ncwadi yentshumayeli uthi lilodwa ixesha lokukrazulwa. Ungazi ucinga bake xa ikhazukile into soziphinda ithungeke. Ungazi ucinge nabantu xa sebejongile bebona ukhazukile bathi kuphelile kanti abazi into kokuba kukusuku ekuzawubuya okukhazuka uthungwe. Sizawuthunga izinto namhlanje. Sizawuthunga ilife, sizawuthunga ifuture, sizawuthunga amaphupha akhazukileyo. Ndibawela ukutho mphulaphula uba ngawuthatha idiary yakho uyibeke apha. Uthi zonke into obuthe wazibhala zacima. Ndikuxelele le nto ufojile uSathane. Ufoje into obusoyibhalile. And ke ngoku yonke into ebibhaliwe ngongendawo. Thatha igama lamagama. Ubhale phezu kweligama. Ubhalile. Ngoba ebeyifojile. Khazukile. Okhazukile ungazi ucinga uba sowephinde kuthungeke. UThixo wamazulu. Xa sele buyisa inaliti yokuthatha lamalapha akhazukileyo obomi bomntu ngamnye. Kothuka nalo ebekrazule. Athi xa ekhangela indawo ebekrazule kuyo. Akayiboni la ndawo ebekrazule kuyo. Ndivumele ndikuse ngokukhawuleza. Kwincwadi kaHezekile chapter 37. Athi xa uHezekile ezingqinqele endlini agalele kuThixo afike esithi Hezekile ngawukhawuleza uvuke saba phezu kwam isandla sikaYehova senyuka nami nduli xa sifika phezu kwenduli sathi Hezekile anako lelo mathambo ukusukuma wathi uHezekile kwazi wena Nkosi masambe mphulaphula ndithetha ngokukrazulwa abantu bacinga uba kuphelile kanti izwi lithi lixesha lokukrazulwa. It is not a permanent time. Kusikwa ixesha loba xa ukhazukile kukithuba lobuya kuthunge. Anako nala mathambo wathi uHezekile kwazi wena wathi uThixo thetha. Makanimamele kuHezekile xa ndingena nzulu kwelivesi ndimva uHezekile sithi into ebangela bathandabuze. Andiyazi uba xa sowufika ngeli xesha sowusithi ma ndikhwaza amathambo. Awukhange ufike lo mntu engqengqe Groote Schuur. Awukhange ufike lo mntu engqengqe Khayelitsha Hospital. Awukhange ufike lo mntu engqengqe kwaLanga Hospital. Awukhange ufike engqengqe eTigerberg Hospital. ndakuthandaza ndakunqama wade wabhubhu umuntu wangcwatshwa awafika nasemngcwabeni ukuzothuthuzela wangcwatshwa umuntu abafika nangelixesha abantu bazilileyo kodwa yandimangalisa into yakho Thixo ufike namhlanje amahambo somile phezu kwentili ufike sonibuza into kokuba anako nala mathambo ukuba angavuka ashukume uthi ke ngokuThixo kwezekile ngamemeze ezekile uthi kwezekile zamemeza nithini ngoba kudala ndathandaza ungafiki ngoba sinothixo kathula thi cwaka uthandaza kanti asuba impendulo kodwa wokha into kuthiwa yicharacter yakho ukuze ibe ready for xa ireceiver i-breakthrough ungabulawa i-breakthrough ngenxa yoba ungakwazi uyiphatha ngoba xa unoyifumana phambi kwexesha zinintsi into zawuzenza yonke into oyifumene lula imkalula ngoba ulazi ixabiso lasho awuyibulalekelanga loo nto wakhwazi uwezekile phezu kwentili wakhwaza emane ejonga uThixo ukuba yinyana le nto ndizawuthi kuwe ebusuku namhlanje kulo mboko wakaradio Tigerberg wenze ngabom uThixo into yoba sibe nomsasazi wethu ovula lo mnyango ukuzimize beseyicinga uba ithemba liphelile sizawumemeza kulo mboko ihlangane imizebe ithe fa sawumemeza kulo mboko uhlangane yonke indawo yokuqabela kwiziphaluka zonke ezimameleyo bubusuku namhlanje elebanon imithi yavula i-God of Honor ladlula ilizwi likaThixo nanamhlanje ebusuku ngalo mzuzu uyathunga uThixo uthunga into ebezikrazukile ebomini bakho uthunga into ebezikrazukile in your life uthunga izinto ebezikrazukile in your dreams uba ngaba ucinga into yoba ngenxa yoba ubonakalelwe nangaliphina uhlobo from 2020 to 2021 waphinda waqala unyaka ka-22 wamqala ngenyembezi ndifikile ndingumprofethi kaThixo ndime kule pulpit aseradio Tigerberg ndizokuxelela namhlanje thambo ndini kuloo ndawo uthe sa kuyo hlangana namhlanje ngo emntwini ukuza aphile kakuhle andikhathani uba unesiphini isifo andikhathani uba uneyiphini ichallenge andikhathani uba uneyiphini ingxaki andikhathani uba awukwazi unyuka iindulo ezingomnqantsa ngoba umnqantsa yindulo enyukayo obungakwazi unyuka ngoba namhlanje ngothixo kuyanyukeka ngothixo kuyafikeka ngothixo intliziyo yakho phinda namhlanje ndizothi kuwe celisa uYosef waphupha ithi ibhayibhile bosiya kodwa ibhayibhile iyadlula ithi waphinda waphupha ndizothi ubuphuphile ngo-2012 ubuphuphile ngo-1972 ubuphuphile ngo-1950 waphupha ngo-2019 konakala ngo-2020 konakala ngo-2021 ndizothi kuwe xa siqala ka-2022 ndizothi kuwe as the prophet of God phinda uphuphe man phinda uphuphe wawugqiba uxelela uThixo ukuphupha kandithethi ngowulala andithethi ngoliteral dreaming ulele ndithetha ngoba ube yivisionary nalo ministry yakho ibihexahexa nalo vision yakho ubuyiphethe ingathi yonakala nalo maphupha ubunawo ngesikolo nalo maphupha ubunawo ngokwakha nalo maphupha ubunawo ngokuphuhlisa kwenu I'm saying tonight egameni lenkosi yethu Yesu phinda phinda uphuphe lifike ixesha lowuthunga yona nalithi yezulu nakuthi akawupho indawo uzakuthunga nomzoko kwenu nefemeli yakho nebandla okhonza kulo nebandla olikhokelayo uzakuthunga uThixo uzakuthunga umhlazuli athi xa ethandela tonight ndizothi kuwe egameni lenkosi yethu Jesu Christu usuka namhlanje phinda uthathe la diary uphinde uvule enye page ubhale uthi nje sakwazi ukuphila sakwazi ukuhamba ndisakwazi ukuthetha amaphupha amayavuka namhlanje ndizonixelela into ngoba ubusuku ba namhlanje njengoba uphulaphule weva yamkela le message ngokuvumelana na Now, ukuba zonke izinto ezonakeleyo zibuye zingcibeke.
Amen. Masibaleke siye ngomeni mphulaphuli kwenze libutata kafumane amanzi.
Come on.
Ah, nkosi yam choka mandi pa the late Rev Nkomfa esikena ke unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke. Ithi ke into kumphulaphuli osando ngena hleni naye apha utata Archbishop LT Mqansa. Phulaphuli kumlilo nje ithi into ukukrazuka kokwethutyana. Ithi into mphulaphuli iphinde uphuphe. Ubuphuphile kiminyaka edluleyo kodwa namhlanje umoya ongcwele uyathetha ngotata uthi phinda uphuphe. Kanti ke kusheke imizu zemithathu phambi kwayintsimbi yeshumi elinanye 11 o'clock. Hey, zininzi imeseji ke mphulaphuli ndiyazibona. Yitshilo ke tata ndathi abantu ndixakele nabo ba-excited apha njengbusiza. Ndizawuzama nje intoba ndizishwangathele ezimbalwa kwenzela uba siphinde siyibuyisele kwinkonzo. Thi mphulaphuli molweni msasazi. Shoo, my father has spoken a mouthful. Kuyavakala from Pastor Mdayi. Kutsho ke utata uMdayi. Nkosi kakhulu umfundisi, nkosi kusikelele. Uthi omnye nkosi tata kakhulu. Amen esikhulweni sisiwa notata. Ndiyomelezeka bam ngalamazwi ndiziva ndinethemba loba uThixo uzandithunga, uzayithunga nale yam intliziyo ikrazukileyo. Ndiyabonga ngamazwi bazali, ndicela ukomelela ndiquqele ekuthandazeni ngoba imeko yam ifuna uliwa ngomthandazo. Nkosi kakhulu mphulaphuli. Uthi omnye umphulaphuli ngapha, mayibonge siwa. Wow, ukuva nje ivoyisi katata umongameli siwa kundenze ndakhumbula emva ngonyaka ka-2011 amanxeba esasinawo sihlala kwindawo ekuthiwa kwamaXhoseni kwalanga. Kodwa sathi kungena kwethu e-World Harvest athungwa amanxeba. Wathanda utata umongameli wasinceda uThixo. Namhlanje ndingumfundisi kwibandla intshukumo engcwele kuKristu phantsi kotata umpostoli uSefani. Ndifuna ukuthi kuye utata enkosi ngoba nyhani ukukrazuka kokwethutyana inkosi ngumfundisi ukoko iKrayifondini. Yabona kuyandichukumisa ke lena tata imeseji. Le nto bendiyithetha ndithi kumnandi nje into yokuba imvuselo siyivayelwe nguwe because kukho abantu abashumayelayo abanye bebelapha abazelwe nguwe. Last week besinomfundisi uMbhekeni apha and he preached a storm and says but he's one of your sons. So lena nje iyandichukumisa nje imeseji. Inkosi kakhulu umfundisi ukoko. Uthi umphulaphuli apha yabona ke le yimonitor lapha eklasini umama umnyengeza iregister iphathwa nguye. Uthi molweni siwa notata ngokukhethekileyo utata umongameli ndihleli nani ndibulela ukuthungwa namhlanje ngumama umnye kwalanga. Inkosi kakhulu ke mama umnyengeza, inkosi kusikelele. Uthi umphulaphuli tatam utsho ke ekhala efake inyembezi pha uthi kuyavakala owu ndiyathungwa noxolo gobinca kwalanga. Inkosi kakhulu noxolo, inkosi kusikelele sisifam. Uthi omnye amen egameni lenkosi manibulise Radio Tiger Back haleluya ngusompondo. Inkosi kakhulu ke mphulaphuli ndiyabulisa enkonzweni ngelihle igama likayesu. Ndiphulaphule nam ngomonde noxa ndivule iradio late namhlanje. Ndiyayamkela intsikelo ndimusiyo mgijima kwalanga. Right mphulaphuli ngumkhono phambi kwentsimbi yeshumi elinanye. Zandibamba nje nibe babini ipha enxebeni sizokubuyela kutata 021 9113822 021 9113822. Molweni bangcwele. Wow Bishop uThixo wamaZulu xa esibuyisela inaliti ngumama untwanambi endlovini. Nkosi kakhulu mama. Molweni msasazi sikhona simamele ngumama uHloyi emakhaza ayahlangana lo mathambo kulo 2022 in Jesus name. Siyawava ayarhoqoza ngumama uHloyi emakhaza. Nkosi mama. Mayibonge siwa notata nonje kwisikhulu esivakalisa uKristu. Enkosi ngomthandazi nangelizwi eliphilileyo emakhaza ihleli elibuza umuntu ofuna i-recording zale mvuselo wenza njani. Okay ke manje sendicacisa uba ukhona mphulaphuli ufuna le recording ya namhlanje ungathi emailela siwa at 104fm.co.za. Ndiza ku emaila njengobinjalo ntshumayelo ya tonight uba uyayifuna. Umuntu ophulaphuleyo udinga le recording uemaila into ethi siwa at 104fm.co.za utshinto ukuba ucela i-recording yanamhlanje nge-30 kaJanuary so that izakwazi uyikhangela kwilogo. Uthi ke omnye yapha ndibambe nje babe babini. Molweni yazi siwa utata uyandisikelela itshomi yam uxabisa ukhonze bandleni lakhe. Yazi imfundiso zakhe ziyabonakala yazi hlobo itshomi yam elula iyacaca inothixo imfundiso zalo tata. Ndizibona kwitshomi yam fasting prayer ndiyayibona kuye itshomi eba ngumohluko. Nam bendiqala ukumbona etheshari yho ndiyabonga uthixo ngalo tata. Nkosi kakhulu mphulaphuli molweni ekhaya.
Mfundisi wam, haleluya, amen, in the mighty name of Jesus.
Amen.
Mfundisi wam, ukuxola uba ndingaphumeze ndibethe imali mali, mfundisi wam, kodwa yeyi, nali lizwi.
Eyi.
Ukurhazulwa nokuthungwa bendithathe ngendlela embi, ndiyabuya ke kama likayesu.
Amen.
Umfundisi, ndishamamele xa silexesha lomona.
Nkosi.
Mfundisi wam, yongezani ixesha.
Lapho sifuna ulongeza ixesha sifuna ukuqhubuyela kundalashe ngosigqibe ngo5 kusasa. Amen. Inkosi kakhulu tathe inkosi sikelele. Siyabulela kakhulu ke mphulaphuli siyabulela. Manibambe nje abambalwa. Hey inkosi yami ixesha livesikele ibaleke nje. Uthanye molo sibane ndwendwe utata my spiritual father. Ndihleli nawe umsasazi. Umsasazi akakwazi uhlala yedwa. Ndilindile ngomonde kuphake ndiphinde ndike ukutsha kwamaZulu. Ngunzame katiki eMusenberg. Hey welcome back sizame. Siyabulela kakhulu uthi ke nake sibulela ukuthungwa nasebusuku nje siwa nkosi kakhulu ke sinonzama inkosi kusikelele mayibonge siwa notata esikhulu esinoKristu undisikele utata ndihleli nani nguMrs Melani emfuleni nkosi mama uthi omnye unguntombi nodolo uthi ke nake uyabulela ngamazwi omelezayo from utata bishop uthi ko omnye amen siwa yangichukumisa intshumayelo katata utsho kumxa ndingasebenzi undinika ithemba kuthumeka esamora thonywe andibulise utata bishop my father nabaphulaphuli bonke ngegama likaYesu siyabulela mzali ngezwi kuholane ePaarl sihleli dedi andiyazi mandifunde kakuhlena la message kanti ke onguholane nkosi kakhulu ke tata ndiyambona kupastor Myezo phaa kuFacebook uthi that's my father the preaching machine inkosi kakhulu umfundisi uthi omnye sihleli nawe mpostile likhona ixesha lokukrazulwa ngumdlane velele kanti ke umnikelo mendara okanye mendarha ukhona uchuma mnqanza ukhona uthi continue to preach the wonderful name of Jesus unopastika Daniso ukhona uthi amen tata kuyenzeka egameni likaYesu ukhona pa unomalungelo Nqanza mama Moslo siyabulela mama besicimbuza balapha siyabulela kakhulu mama ngongena praise the lord tata I think if niya kubeka ndawugqibelisa ngokuza namhlanje ngoba abantu ingathi basakufuna endixesha lethu lincinci so kuzofuneka senze nje arrangement baxa uphinde abone ithuba ukuphinda uzosindondela ngoba abaphulaphuli bakuthanda nyani uthi umphulaphuli ukuthi atam lowo siwa kuMrs Gantsho eNew Cross nkosi kakhulu mama uthi ke omnye pastor siwe kusiwa kodwa ke abantu besithi pastor pha kumtata andiyazi bayithini lento le I think yes tata uthi ke omnye utata uthetha kunye nami namhlanje ndiphangela uthi xa nisikelele mayibonge siwa inkosi uYesu siyabulela ngelizwi eliphilisayo ndihleli nawe ngusingama kwalanga umama Makhalima ungenile naye ungenile laphayana ke utata ubathobile enyanga zininzi amen siwa ongumfundisi uthomnye amen siwa notata ndihleli nani ndibulela ukuthunga tata zininzi kakhulu lento nje abaphulaphuli they are excited mandiyibuyisele kuwe tata
mandibulele kakhulu kubaphulaphuli ndikholwa ukuba umntu ngamnye uthatha ipasele yakhe
amen
noba unayithatha yonke le message kodwa ikhole yakho ipisi
yes
adresswe wena ngoba xa kuthethwa imessage iza injengengxowa kodwa uzawuthatha wena ngokwesitya osiphetheyo ndiyaphinda ndiyabuyela kwakwelivesi kwakhona xa ufunda phaphezulu kule chapter ithi iBhayibhile ubuthakathaka bomntu igqithe ithi necebo likaThixo ndithanda ke ukubuyisa ingqondo uqalapha kum into yokokuba umthungi ayinguyena abani ozawudibana naye kodwa kuthunga uThixo ngoba okukuthunga it is God's plan
yes
ayilocebo lamntu yingozi ukuthatha into ezikrazukileyo uhambe uzithungisa nangabanina ngoba akayazi indawo ekudibana kuyo amalaphu ukuze kungcibeke le ndawo ikrazukileyo ndiyathanda ukureferensa ngale ncwadi yeGenesis uchapter 37 njengoba ndithilo ndithela ngoYosefu ndithi kuverse 5 kachapter 37 waphupha wathi awugqiba uphupha wayokubalisela abakhuluwa yaqalapho ke ingxuba kaxaka wathatha iphupha lakhe walisa nakubanina kanti ulise kubantu abanomqweno wokokuba badodobalise the dream badodobalise the future badodobalise the desire kodwa waqaphela into uba uhambe nzima emva kobebalisele abakhuluwa uverse 10 uthi waphinda waphupha there is something engumangaliso ke ngoku apha kuverse 10 lencwadi ngoba ndifuna ukukhuthazela ukuthi nokokuba ubuso ibeke phansi idiary namaphepha ubhale kuwamaphupha akho, ndizowuthi kwengo busuku banamhlanje ngawuphinde uthathe iphepha ubhale phansi, uphinde uphuphe. I want you to see yourself crossing rivers.
Yes, Lord.
Flying out of South Africa.
Oh.
Traveling the world. Investing. Nangaphezu kwabantu obucinga into okokuba ubawela uba ngabo. Xa sele wena ungaphezu kwabo. Isenziwa loo nto yidedication yakho. Ngoba uThixo akasebenzi ngevila. IBhayibhile lam liveza apha evesini into okokuba kwakule ncwadi entshumayeli into okokuba abantu abaza kusokola ehlabathini zintlobo zabantu ababini. Oqala ngumntu olivila, ngoba umntu olivila usuka jika monela abantu abazijulileyo. Phinda uphuphe man. Phinda uphuphe mphulaphuli. Ithi waphinda waphupha. Kodwa ndithanda apha kulo chapter 37 verse 10. Ithi wathi akugqiba uphupha this time akaya kubakhuluwa wayise. Ngeba ndizama ke ukukuthatha ungancomi usendlini uthi enkosi siwa, ungancomi usekhayeni uqamela ngenyembezi. Wathi akugqiba uphupha this time wakhangela uyise apha khoyo eyambalisela iphupha. Ngoba many are the plans in the heart of man. Kodwa licebo lika Jehova elawuphumelela ngomntu. Ithi incwadi yentshumayeli kwakhona ithi uThixo ufihle iphakade lakho apha kuwe. Ukuba wena uhambela kude kuThixo uyawuplana izinto kanti azikho kwiprogram yefuture yakho. Ngoba uThixo wonke umntu umokhe for ipurpose, wamokha with potential, wamokha with a destiny. Ukuba ngaba awubuyeli kuThixo akuzuyazi, uzawuthetha into ethethwa lihlabathi ethi sifuna isitya ebumnyameni. Uyawude ungena engcwabeni ukhangela isitya ude ugqunyelelwe kumnyama ebomini bakho. I'm trying to bring you to the author of your dreams, to the author of your purpose, to the author of your potential. Ngoba uThixo uthe xa idala wena nam wathi masenze umntu ngokufana nathi. Ukuba ngaba usebenzi ngendlela asebenza ngayo uThixo, you are short circuiting. I ningakhona ibe nentambo kodwa iplug edongeni xa ingawuthatha umlilo kusukube ine short circuiting ngokwamachule engcali zombani i-electricians. Nam ke ndi-electrician yelizwi likaThixo uba ngayibeka ngolo hlobo. Ndihambe noThixo ndazazi izinto zikaThixo nangona ndisazinxanelwe nje. Waphinda waphupha, awugqiba uphupha this time ithi waya kuyise. Wathi awufika kuyise akafumana i-attitude ebeyifumene le beyibali njexa bebalisela abakhuluwa. Kuyathungwa namhlanje and umthungi nguThixo, and njengoba kuthunga uThixo liphelile ke ngoku ixesha lokukrazula. Ngoku ufika ixesha lokuthunga ebeyeke ngabomi uThixo kukrazuke ukuze uzowazi amandla kaThixo ukhayise ngawo. Tonight kule mvuselelo kaRadio Tigerback sithi ebusuku noba ubuso buphelwe ngamaphupha egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, namhlanje uzawuvuka nango-3 uvuke udumise. Ngoba ezinye zezinto noma undiva kancinci kodwa uzawuvuswa yile meseji ikuxhumisulele ebhedini. Omnye uzawuthi udrayiva uzibone izinto ezigqiba uzithetha ezitshile usomandla phambi kwakho. This is your time, this is your year, this is your moment, this is your hour. Ungavumi inhliziyo yakho itsixe izinto zakho ekufuneka uzifumene. UThixo wamazulu onguThixo wemiqondiso nezimanga, onguThixo wabantu abathi bavuleke inhliziyo, namhlanje uphethe iphasele yakho esithi kuwe the time of destruction, the time of hopelessness, the time of despair and diffidence liphelile loxesha. Nciba namhlanje uba walahla nesiguqo sokuthandaza uThixo namhlanje phambi kobulale iya kwesa siguqo uthi Yehova ndilivile izwi lakho ndibuyela kuwe phulaphuli egameni lenkosi yethu Yesu Kristu mandingawathethi onke namhlanje ndingumshumayeli walapha kwaRadio Tiger Pack namhlanje njengoba ndilapha uzandifumana qho ndithetha kule mvuselelo nangaphezu koba sithetha ilizwi ndingumntu osehambe noThixo endikwazi ukuthi emntwini jonga nazi zivubeko into eyamphazamisayo uLothe wacinga uba ngenxa yenoba ene-energy nguye ozawuhamba indlela enempumelelo kanti uAbraham iBhayibhile ngenxa yokuhamba noThixo yayiseyijike imivumba yalapha kuye emzimbeni kunemivumba kuYesu atala ngayo ngenxa yokuhamba indlela kaThixo kuthiwe ngemivumbo yakhe siphilisiwe kuko imivumbo esiyifumene ngenxa yohamba noThixo imbango ngoba ndithethe apha boldly
yes
ndingafihlisi ndingoyiki kungenxa into yoba ububhonte bam yimivumbo ndandicinga uba fanuba sisiphelo kanti ububhonte bam yimivumbo kanti kudizayinwa a better excellent future namhlanje ndingqina ngemivumbo lapha kum ndizothi kuwe ukukrazuka kwakho bekuchaza ukuba kukho into enkulu ezayo wanguthixo amazulu angakusikelela akusikelela ubheka pha akusikelela usiza nganeno andizangotraya ngobomi bakho zokuxelela nangaphandle kwebhayibhile endiyishumayelayo ndiyiphilile ndayihamba ndayishumayela limala ndikrazulwa zizinto ndakrazuka intliziyo ndakrazuka umphefumlo ndakrazuka ingqondo ndakrazuka ukholo but this God wathi gqine nalithi indlela onondibona ndithungwe ngayo ungaze ucinga uba zange ndikrazuke kodwa namhlanje uthixo wamazulu ndizothi kuwe nangaphezu kuba ndiyishumayela ndilingqine nentloko eshushu uba ukrazuka kunexesha lakho and akukho permanent amen ndiyathandaza thixo wamazulu uthi umkhonzi wakho ongasekhoyo urev nkomfa uthi bajonge kuwo abantu bakho uthi bakhala emililweni batshiswa barhaxwa ngamanzi badliwa zivirus badliwa intlupheko nentsokolo badliwa imivandedwa nedepression balala ngeepilisi abanye i-medical aid zabo zi-exhausted thixo wethu onamandla nkosi izamshiya i-medical aid yena esaphila abanye baphelwe zimali thixo wethu oyingcwele abanye nkosi ii-bread bean zabo zomile abanye kuyavukwa ngomso kuyaphangelwa imoto yomile ayinafuel thixo wethu osezulwini bajonge kuwe abantu bakho ndimapha nkosi namandla kule pulpiti ka-radio Tiger Back ndizokuthi egameni lenkosi yethu Yesu Kristu ndibanikezela kuwe thixo wethu oyingcwele ukuba wasikwa yimfesane usiva abantu bengakuthandazanga beqinizelwe yiphutha wakhumbula umnqophiso ongena noAbraham kumathafa kwaMamre wakhumbula abantu abaqinezelweyo bengakuthandazanga lithi izwi lakho usivile isimbonono ukuvila ukukhala kwabo awuvanga mthandazo ngoba kuphiso ndizothi ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu bakhumbule bonke namhlanje bakhumbule egameni lenkosi.